Another entertainment.
This is the next music.
Do you know how to pa muera? Of size zero pa 13-14. Once more, Eva Seras.
I know zone.
Koskaza, no koi pampo for twice I pampamo.
Why?
Natisana matanzi ya shupa. Ama dance ya kushana wa tumpa. Iye no musana kujumba nishani ule posa po. Tumpa dance.
Kuposa kakuru mumuru wa konta mumusana.
Tumpa dance.
Ama guys ipaketo balaru wala bafuwa ya fika dance.
Tumpa dance.
Iye dance ya kushana wa talala. Chimwe next hawa che wandarama. Iye dance umusana kujumba nikashani ule posa ko. Tumpa dance. Tumpa dance.
Ati why katake, why katake, kare kare.
Tumpa dance.
Now umfati ni tumpa dance team next generation. Ina twisa kansha tipo saka kuroro shumbe musana. Katansi kari popoka wipungwana. Waladu alaba gaivose kumangwana. La wansi mwone fero kuno fjali sangwanga. Wabubu wanombero waposa dance. Ni tumpa dance abale iligo kansh.
Na twisa na madansi ya shupa. Ama dance ya kushana wa tumpa. Iye no musana kujumba nishani ule posa po. Tumpa dance.
Kuposa kakuru mumuru wa konta mumusana.
Tumpa dance.
Ama guys ipaketo balaru wala bafuwa ya fika dance.
Tumpa dance.
Iye dance ya kushana wa talala. Chimwe next hawa che wandarama. Iye dance umusana kujumba nikashani ule posa ko. Tumpa dance. Tumpa dance.
Tumba kushana watira fina ngwa tupenye chipanda tamba zinda ngwa ni tumba dansa la mune wikdabu wako nzoko waya kakena kukasanga mune fo tupenye chigigi tambo vya kaposa saji yuko mwangara kuno vya dipena teko wati nigaite kukutenya natwisa na madansi ya shupa ama dansi ya kushana watumpa. Iye no musana kujumba nishani ule posa po. Tumpa dance.
Kuposa kakuru mumuru wa konta mumusana.
Tumpa dance.
Ama guys ipaketo balaru wala bafuwa ya fika dance.
Tumpa dance.
Iye dance ya kushana wa talala. Chimwe next hawa che wandarama. Iye dance umusana kujumba nikashani ule posa ko. Tumpa dance. Chimwe next kushana. Tumpa dance. Once more. Tumpa dance. Akakena kadasi nakateka. Ako eloteka kushana weka. Shana pena epo taona shima. Left lata lewela kunuma. Tumpa dance na epika oti. Yamu 20 te yamu 2 pin. Ite ya kushana ma 14. Pena pena ngonu ene koti.
Natisa na madansi ya shupa. Ama dansi ya kushana wa tumpa. Iye no musana kujumba nishani ule posa po. Tumpa dance.
Kuposa kakuru mumuru wa konta mumusana.
Tumpa dance.
Ama guys ipaketo balaru wala bafuwa ya fika dance.
Tumpa dance.
Iye dance ya kushana wa talala. Chimwe next hawa che wandarama. Iye dance umusana kujumba nikashani ule posa ko. Tumpa dance. Tumpa dance.
Tunyarwara pamwera Samji 1340 Kodzi Biggie Man Kini Wado
Amos Commander Chanda Chan
Yes Nine
DJ CB Biggie My Last Muzo
Ash Kids Commander Mavio Mr. P I see
D-Boy Appetito Dizzo West Elman Picky Wap Officers D-Roba Bill Clinton Na timu nairwara Pandora
Nashirwara Team Next Kuchalu.com.